Ai jameni, iko nini? Ai jameni, iko nini? Ai jameni, iko nini? Ai jameni, iko nini? Yeah, tuna celebrate life na hii song. Tuna celebrate life na hii verse. Tuna celebrate life na hii song. Mr. Mkalimani, please go. Mavijana tuji enjoy, tusiji destroy. Avoid vitu zote zenye zita kuanoy. Nataka kuona tuma envoy za maboy kama Roy. Wakishikana na akina Joy. Hakuna stress ama kitu ya kutu depress. Magodes na dress, wana dress kuimpress. Na confess, napenda kuassess. Mami stress at my age, I guess. Sioni nikimeso. Ai jameni, iko nini? Ai jameni, iko nini? Acha mimi, nice yae. Acha mimi, nice yae. Ai jameni, iko nini? Ai jameni, iko nini? Acha mimi, nice yae. Acha mimi, nice yae. Naji life ni short, mavijana tujisort. With a little effort, tunaweza jisupport. Si lazima uwe na a lot, ili upate dem hot. Mwenye utafunga nae not. Such you to find, love in a bind. Love ni blind, mankind are to mind. Child, ni poa kuwa wild. Lakini at the same time, na kuremind, use your mind. Vijana tuashikana, kuzozana, tumekana. Kwa mana chama ana bana, ni kuelewana. Tuache hi alama ya watu wanapendana. Ya jana yamepita, hakuna haja ya vita. Na kuita Anita na Rita chini ya ikuita. Sitaja kuwa vita, nitajipa tu ambition. In addition, nisindo tunashikilia vision. Any opposition? Ai jameni, iko nini? Ai jameni, iko nini? Acha mimi, nice yae. Acha mimi, nice yae. Ai jameni, iko nini? Ai jameni, iko nini? Acha mimi, nice yae. Acha mimi, nice yae.
Mkalimani samarai.
Nakusema guys, ni wise kujienergize kwa kuanza ma enterprise.
Na ukipata kitu nice,
sacrifice at least ka slice. Save kitu precise ya future enterprise. Price ziki rise, hazita kusurprise. Utakuwa jama ameshaji organize. You and your wife, your kids a good life. Life, 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 life.
Ai jameni, iko nini? Ai jameni, iko nini? Acha mimi, nice yae. Acha mimi, nice yae. Ai jameni, iko nini? Ai jameni, iko nini? Acha mimi, nice yae. Acha mimi, nice yae. Ai jameni. Yeah.